골디보 다다다디 하얀 몸이 훈아오나 네 꿈보다 투야타보나 네 품이비에 나밤바나 길라코나 자쇼 mwenyewe waona baby nivumilie oh, oh. Najua maisha safari na twenda koni mbali so baby don't go so baby please don't go penzi usicheze kamali kajiona hodari so baby don't go utanikomoa ukanikomoa maumivu yote minawe mama mateso yote nivumilie
kichwa ni maswali jawabu na kuita njo jo can you come through lala fo fo singizi wangu nasema no wakini tama changu najua umechoka gali tembele nina haso leo tule wali njegere sema wapi unapotaka tukatembele 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 oh, baby oh, oh.
Najua maisha safari na twenda koni mbali
so baby don't go
so baby please don't go penzi usicheze kamali kajiona hodari utanikomoa ukanikomoa iana mwisho
baby iana mwisho
iana mwisho
matatizo yangu minawe
iana mwisho
baby iana mwisho
iana mwisho
baby iana mwisho.